ko sabato ara fi jeyede e leydi no heewi sanne hana joni lawol laamu no haadi inni on hokka biyidum bingu leyda ko mudum ga alle burdini gol nokku gol lawol laamu no hada sukabe tawtebe e der leydi ndi endan latibe saro mudum en andaka maadu fa hande sukandi maado mo windaka da heb talkundi meki waata heb talkundi meki taw saro mudum kono ngala talkundi meki on suka no tidi fa heb talkur bingu leyda ko ngi endan sabu waawa hollude noy wadi ko latibe leydi ndi
endan
irsa ordnan dai dum wawi waddande neddo
les conséquences
chadale ko dum wawi waddande neddo kanni wonno jomum hebata hakkeji mum ko an hebe der leydi enda misal yaadu l'école mo gomnanti on neddo fawana bi leydi enda wala lawol windede l'école mo gomnanti on enda sabu niger kasa wala talkubbi ngul leydi ko fu awawata naatude le l'écoleji gomnanti enda kasen du jomum wata hedde talkubbi tan passeport ko yirte jahangal gal enda fa hande jomum seni wala bingul leydi ko hebata denagu leydi ga jomum jaka der leydi enda
asititala
dume gomnati leydi Niger wonno wada ganto irdum he bandum hewto dimado der leydi mum
pour lutter contre l'apartheid
leydi Niger hoji labi duniyaru e do fi on enda no wodi sigila mo duniyaru ko jaru ko duminaade sappo enay wad duminaade noga enay do fi dur dugol e majjo no wodi labi ko na ko leydi sediawo hoji duminaade sappo jeddi duminaade noga enay do fi on fa hande den do fa hande do sabara ministre leydi enda e koji sigila go do duminaade sappo jeenay fa duminaade di enoga go ko jewto dur dugol rafi je leydi ko hewto himbe dum enda fa hande leydi Niger dekiti juude kanyu e fedde le duna hoje de filo fero in ACR himbe keba do ko yirnan talki bingu leydi akum en hibbina
d'état civil et à la nationalité
rafijede e leydi iri himbe be dum wawi warde he mu en
les personnes à risque d'apatrie
dum wawi hewtade ka en woni jodi be der gure latide no gon hakkude kero leydi Niger e leydi godde hon Niger Nigeria bene en ni enda ko lati kerdi didaki wodi sako fami e wuro jomu sal Niger he en wawi hewtade sukabe tawtebe no kuyto sukab ala tim en jogete latibe duktaro mo andaka no wawi dum hewto durobe hodo e gabe leydi warde leydi be tawta talkur leydi bango tri en du kondo no wawi hewtade
identité de quel de ces pays là
studio